Kama moyo ungekuwa na sauti ungesema leo ungeusikia. Ili mwamini sifa zote na utukufu na zumpa ni kutoka moyoni. Nipa chakula kipindi na njaa, kutuliza moyo siwe na tamaa. Japo shida matatizo vili dandawa, bado kanipa nguvu ya kupambana. Thanks Lord, thanks Baba, upendo na mahaba. I've been living you, thanks Baba. I'm nothing without you God, I pray yeah. Nikizo kanunyesha mwanga,
asante Baba. Asante Baba.
Wezi kitu bila we,
asante Baba.
Oh Lord,
asante Baba.
Thank you, protect my family.
Thank you Lord. Thank you Lord.
Kafungua njia.
Thank you Lord.
Kuraze pema, my brother Johnny mjema. Lianza kuniona mapema, ukasema ntakuwa noma. Kweli Mungu ni mwema, japo umeondoka mapema. I wish ungekuwepo, ulichotabiri ungekiona. Japo haikuwa life kusikika, kukubalika, nimepiga na vita. I manage kwa mando nimefika, sijalizika na sijalewa sifa. Shapigwa kopo kwenye show, shukuzwa studio. Wakino jui kuimba ndo walikuwa wengi jo. Hakuna lena mini, sio ndugu sio rafiki. Hata mpenzi le mwamini, na yali nidisappointi. Thanks Lord, thanks Baba, upendo na mahaba. I've been living you, thanks Baba. I'm nothing without you God, I pray yeah. Nikizo kanyonyesha mwanga,
asante Baba.